Bin suseko ibigambo bin suseko bisuseko bimogera bin suseko bisuseko ibigambo bin suseko bisuseko bimogera bin suseko gola gakaseka kugamba nti kabikeko gwa yucamu nakugirayo kiboko emikwano nsenkoze nyaminji ntoko naginefulira naye nze nzigamba nti do me I will do you chinkole nange nja chikola do me I will do you do me do me do me I will do you chinkole nange nja chikola do me I will do you do me do me mukole bintu nembitegera walaiba fola njabazula temwagala muntu abakulembera eri etima lya kinange nja bibakola mwe mikwano nga mulabye mukole ebintu bye mutansabye mwagala brain booster wansibe mugira gafosha gajude mbalabe mukera musiba mu masabo muleneze katonda gwe yawe kirabo mulinga lwakina mungagamba babo kale nze yabakulire kubo naye mbalaba muli mu kafubo mulinga mbuzi eri ku kisibo kamba wandike mukana akatabo ngamba mwe basabo ne banyabo bye mukola bibadira bye mwogera muswala eno chapter kati yezafuga mulwanyisa munzija wenze busta sivwawo eno levo nene mfuna je mufuga okwate jijoli kube chinkole nange nya chinkola nkulaba do me I will do you chinkole nange nya chinkola do me I will do you do me do me do me I will do you chinkole nange nya chinkola do me I will do you do me do me kwe mukoze binji nange nya bibakola olugamba sama sama ebyo bye mwagala temagala basinga ko nze masobera temagala kola musiba mukwengera we mulaba bakola nga musekerera alina chakola nayo temumwagala bafala mantane simanyi na chakola musiba mukuloga mulemesa bakola ebyo bye mukola luli bono nebibadira mukama wamanyi gwe nesigo luberera yafula kaliba mubuli chankola abazala wabasakulira ddala ndi kulepo nene nalinyamadala God love us me mubuli mera yatekade kulepo nene zaje nalisusubira kale wengamira mwabali nemitwe siringa mikebe okubera kyendi mukama yeye yagala kibeya abalabe nga nabe mikwano bafuka balabe nange nembayitako nga tabalabye kyebankola nange nyakibakola bandabanga kalube emitima negibewuba mukama nze gwensaba yamanye ekyo kyendiba mubeereyo nga mulowaza ebusita nga nfuba temwankola nange nyakibakola do me I will do you chinkole nange nyakikola do me I will do you do me do me do me I will do you chinkole nange nyakikola do me I will do you do me do me kwe sizoni wezi kungoma we wawo brain booster kabaka ndi mu Uganda hehe mujya cyurira mugune